Yeah. Alright, it is big. Natupa bal kama dices. Na mangai bit bila spices. Na run the game bila license. Na juya majika heisen. Five figure ndani ya show. Mina live large ka ego ni shimol. Ka dingo pata mo. Mina fly high ka ego ni nemo. Ka ego. Ka ego. Ka ego. Bro, ka ego. Five figure ndani ya show. Mina live large ka ego ni shimol. This be the chap, oh yes, I'm a this be the chap, sa indo na get bigger. Wait shapungua sa indo na get figure. Mi nina juo sa indo mnatoa jiga. Ndomo niko grinju na kula majani. Rap iko tight ka kara urubani. Na kauja jua hip hop ni nyumbani. Wana flow akicheka jua na dhani ni wafani. We uko fake, ey, mi nina money. After kuwa mother wako like Johnny nani. Ni Paulisha, this Kisha. Mindo demi yako alino kika Asha. This Bijo. Free flips, mother beats producer, I call like R.I.P. Hey. First class, mazey, VIP. Kwa game, I wanna home, hey, rap IDPs. Five figure ndani ya show. Mina live large, ka ego ni shimo. Ka dingo pata mo. Mina fly high, ka ego ni nemo. Ka ego, ka ego, ka ego, bro, ka ego. Five figure ndani ya show. Mina live large, ka ego ni shimo. Skuzi niko lazy, ay, mina housewife, ato relate. Bado crazy, kupe bills, toka Bill Gates. This Tracy, anafanya hood boy, ya suffocate. Mr. Fresh, hadi kimkia na guidance. Na mbeto niko job, I know you. Juzi tuli ni this, bitch, I saw you. Uroko to do hair, tisina dough. Sa ijo nina show na nina dope too. Na turn water to wine. Heaven iyo ni dhambi. Dem na six packs Rick Ross na kitambi. Sorry lady ato kue clean misi lambi. Not you baby ka hip hop ay kubambi. Rap ni home in that case misi hami. Au ni kanyagi ju obvious misi lami. 254 bora sita ike walami. Fukondo language live alone kuko chami. Five figure ndani ya show. Mina live large ka ego ni shimo. Ka dingo pata mo. Mina fly high ka ego ni nemo. Ka ego. Ka ego. Ka ego. Bro, ka ego. Five figure ndani ya show. Mina live large ka ego ni shimo. Show iko love kishika mic mina blow. Kichu iko high na bado kushi na glow. Super ngozi brown. Figure number 8, I see to build the whole stick and my balls in a drone. Si lazima uwe brown, ukida utuliza lupita. Denki ya rap na ukicheki luna pita. Vest blue ndu langozi ya chita. Flow kisita sita, this on the mic, kevona gita. Una diss na car senge man, even though una cut. Una bone paka ngwari man, even though ina fall like a nigga so fly man. Even though una pop, bless my daddy alert. Iyo ndo sala, squeezy koja jua mtu wangu KMG ndo ulevo. Alicheka nime sota na I see I'm able fashionista. Sholi na nmuli nimevaa simbo ni wafani. Seni kismile zangu ni madimples. Five figure ndani ya show. Mina live large ka ego ni shimo. Ka dingo pata mo. Mina fly high ka ego ni nemo. Ka ego. Ka ego. Ka ego. Bro, ka ego. Five figure ndani ya show. Mina live large ka ego ni shimo. Natupa buzz kama dices. Na mangai bit bila spices. Na run the game bila license. The taste bay on the mic. Na freestyle man woki rehearse. Na make a train wuna pangi ya das. Squeezy si hustle ndo ni shine kwa verse. Na mrembo wako mini baby atusalama kwa pass. This bullish.